Gogo Maga Mizu.
Waiteni wa Mbeya, wa kusini na wa shariki, waje kuona bado niko nawe. Waliongea eti mbali si hatufiki, ikiwa choko waka mzima we. Wako choko ninaona kengeza, yani hono unavyo kikoleza. Wanatapika nyongo penzi hawajaliweza, na kusifu kibongo na kusifu kingereza. Muchuchu muchuchu, shiti shiti banana punga mkono tu. Na kuomba baby si mama, leo yako siku ku nikupakulie minyama upite na huku. Waso kupenda wakere sana, unijie kwa mbwembwe.
Unainama
waonyeshe,
unainuka
mama,
unaigusa akama ukashu.
Yongefe na jonji,
unainama
yongadegeje,
unainuka.
Oh baby, ah, eh, ii, malizia, mwenzo kwa, we, ni, boya tu. I know you love me, I love you too. Sipo kuna ta, pressure juu.
Unainama
yongefe na
John,
unainama
yamadegeze,
unainama.